Abadu senkumi bili bebetewe misinde mbuna vyale jomurundi ogoku neja run for the Nile Marathon. Mchibuga jinje jiga sabata kaba nilobutonde wensaba tuze ni vanna mikaga balo lukta senyanja na lubale. Nomu gachira kuso kuzawe chibile chibade chisanyi zidua umu district ya Mayuge. Ente kateke ni wame duwa mumu territory club ya jinja wamine Nile Breweries Limited. Ensimbi yusonde duwa za kuyamba kuzawe chibila chayika bibili anamu musambo. Ema yugeye kwaso kukazie bifebya sivu hawa kukwata kasasilo wa plastiki mumiale minene jiri mkampala ne jinja. Ejiwa mnyanja naruba aleno mugachira. Akwana ganya kampu nyene ya Nile Breweries na abantu abuli J. Emmanuel Njuchi. Ategeze zanti okutaa sobu tonde chankize liya basubuzi badna makole doone badna Uganda. Bona.
Ekitulese wano misinde egy'okukunganya ensimbi ate n'okubuulira abantu nti omugga Kiyira n'ennyanja Nalubaale bitwetaaga. Engeri gye bitubeezaawo nga bituwa amazzi, bituwa ebyennyanja, bituwa emirimu, naye ate twesanze nti waliwo kazambi mungi ava mu bantu ababeera okumpi amakolero agakolerawo ate n'okubanga oluusi engeri gye tukozesaamu amazzi ago tetulongoosa.